Nocturne do moon to Nocturne do moon to Banzima Ingakumbi Angal Mono Tango Lwako Lomtano Lelanzega Unalando Ilantoga Unevavavo Lomtano Lelanzega Unalando Ilantoga Unevavavo Sondela mana Sondela malava Ngizokunika uthando lwami sondele my love Sondela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami sondele my love Ngiyakucela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami ngimpela
Tekunika uthando we born in London Sam, have we born in London? Tegu nigu tanda, we born in London. Stand with Sam, have we born in London? Bambi sanda sam, sondele tuze kwam, so bendigu yegele. Yeah, yeah. Bambi sanda sam, sondele tuze nam. Asobe ndiku yekele
Sondela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami Sondela my love Sondela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami Sondela my love Ngiyakucela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami mpela Nocturne do moon to Nocturne do moon to banzima Ingakumbi Angalibona uthando lwakho Lomtano lelanzeka Unalando Ilantoga Unevavavo Lomtano lelanzeka Unalando Ilantoga Unevavavo Sondela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami Sondela my love Sondela my love Sondela my love Ngizokunika uthando lwami Sondela my love